Lytle. Royal Peacock, Dark Peacock, Swank. Ayo, kill it.
Una chuluga ovino, ovino, mariwe. Mango wana ovino, hey, ovino, mariwe. Ndiwe opongola wa chuluga ovino, koma so kalibe. Wa chuluga ovino, ovino, hey, ovino, mariwe.
Milady. Chela kutu kani umvele lelo lokanda ngofuna ndikuyamikile umabele tamtendele umabele sachimweme moyo mangale ubwino maiwe ngosayamba re iyalele ubwino wako ndwa kuti unachuluka ubwino kutindo wanga ndwa kuti iwe uzikala bwino
unachuluka ubwino Ubino mwaiwe, mango wana ubino, hey. Ubino mwaiwe, ndiwe okongola wachuluka ubino koma so kalibe, wachuluka ubino, ubino, hey. Ubino mwaiwe.
Girl, your body clean, my African queen. I like your pretty skin, girl, you're full of melanin. My girl, you black and beautiful. You me only one, sendi funa tu. Ubino wako ongo chulukila. Sindi zaku siya lelo ndi lumbila. Maone kedwe ako ndiwe top wa maso. Ndiwe huko ngola baby gomanso. Ndiwe wakalidwe chisango ndina panga choza kala ndiwe. Ne, but love is a jane tiende limosi. Iwe ndi ine kulibe divorce.
Unachuga ubino, oh. Ubino mwaliwe. Mango wana ubino, hey. Ubino mwaiwe. Ndiwe okongola wachuluka ubino koma so kalibe. Wachuluka ubino, ubino, hey. Ubino mwaiwe. Unachuluka ubino, oh. Ubino mwaliwe. Mango wana ubino, hey. Ubino mwaiwe. Ndiwe okongola wachuluka ubino koma so kalibe. Wachuluka ubino, ubino, hey. Ubino mwaiwe.